If I'm to choose, girl, I still choose you. Mayonki kona roi na gonga dudu. Wako naridhi ya sinongo ni pobu. Wajua ziri yako mimi sinaga. Wanajuliza kipina chokupendeaga. Si lazima waelewe, baby. Na mimi nimekupenda mwenyewe, baby. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Kulu masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Passion over you.